kwawa isiqoqo phansi awu we baba ye
Wakikizela
salamasi kwawa isiqoqo phansi yakhela sizoma tota boys nene phansi we baba ye